pombe ni mafukara na wii wakunywa muramba no chaja ndaboi ni wakunywa muramba no chaja una bebe ni nae una mke ni nae na watoto tunao una pesa ni nazo una nyumba ni nayo
arugamba
wakunywa muramba no chaja
akugamba
kunywa juice zako mimi nywe bia alafu mwisho mwezi tukutane benki mjini mipango sishi maisha feki nigize kuwa bossi bani ninywe raki nishindwe na samaki bonanza lile raki uonao pia ni ulevi wangu uonao pia ni ulevi wangu
Tindarama
Kora laki
Tindarama
Chuma
Tindarama Tindarama
Kora laki
Tindarama
Chuma
Tindarama
Oti
Tindarama
Fata nini huyo nae pia ana ulevi wake eti apendi mziki krabu anafata nini huyo nae pia ana ulevi wake anapenda totozi atotozi atotozi anapenda totozi atotozi atotozi watoto 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 dada mwenye inye zakata zira bule Tani mwenye inye uyo dada takunywa bule
Tindarama
Kora laki
Tindarama
Chuma
Tindarama Tindarama
Kora laki
Tindarama
Chuma
Tindarama
Oti
Tindarama Kora laki
Ulevi sio pombe tu kilevi chako ni nini
Mido made it